Today is 26th.
Leo hii ni tarehe 26.
26th of July.
Tarehe 26 July.
The year 2020.
Mwaka 2020.
The Lord has spoken with me this past night.
Bwana amenena pamoja nami usiku huu uliopita.
And I see a lot of missiles.
Na ninaona makombora mengi kabisa.
I don't know how many thousands of missiles fired.
Sijui ni maelfu ya makombora mangapi ambayo yanalipuliwa.
And they are fired towards Israel.
Na inalipuliwa kuelekea Israeli.
And then I also see aircrafts, a lot of aircrafts.
Na pia ninaona ndege nyingi kabisa.
Iranian aircrafts.
Ndege za Irania.
And also Iranian plus Syrian missiles. Thousands and thousands of missiles fired at Israel.
Na pia ninaona makombora ya Irani na pia ya Washuri ikilipua kuelekea katika Waisraeli.
Again this past night.
Tena usiku huu uliopita.
The Lord did take me to Israel.
Bwana alinipeleka Israeli.
And he showed me a lot of missiles coming like fire. They are red. They will be red in color.
Na alinionyesha makombora mengi kabisa yakija kama moto yatakuwa mekundu katika rangi yake.
Fired towards Israel.
Ikilipuliwa kuelekea Israeli.
It was unbelievable.
Ilikuwa ya kutoaminika.
And then a lot of aircrafts. Then the voice of the Lord said, look, even a lot of aircrafts.
Halafu ndege nyingi kabisa, halafu sauti ya Bwana ikasema ya kwamba tazama.
A lot of aircrafts entering there.
Ndege nyingi kabisa zinaingia huko.
To strike Israel.
Ili kulipua Israeli.
So we are sitting on the verge of a major war on the earth.
Hivyo tumekaa katikati ya ukingo wa vita vikali kabisa duniani.
This is going to be a historic war.
Hivi vinaenda kuwa vita vya kihistoria.
I know that I've been announcing the war, the Iran nuclear war, since 2005.
Ninajua ya kwamba nimekuwa nikitangaza vita vya kinuklia vya Iran kuanzia mwaka 2005.
When two missiles,
wakati makombora mawili,
are fired and they hit a nuclear facility by the foot of a mountain in a desert.
Yanalipuliwa na kugonga kabisa chombo cha nuklia katika mahali pa jangwa.
And the fire that comes out of there,
na moto ambao unatoka pale,
is unbelievable. The earth has never seen that type of fire.
Ni ya kutoaminika kabisa, dunia haijawahi kuona aina hiyo ya moto.
And so this is a prophecy I'm giving on this 26th day.
Hivyo huu ni unabii ambao ninapeana tarehe hii ya 26.
The month of July.
Mwezi wa July.
The year 2020.
Mwaka wa 2020.
The Lord again took me to Israel.
Bwana tena alinipeleka Israeli.
And he showed me the danger that is coming to Israel.
Na alinionyesha hatari ambayo inakuja kwa Israeli.
The Lord took me again there this past night.
Bwana tena alinipeleka huko usiku huu uliopita.
And he showed me how the Iranians are planning.
Na kunionyesha jinsi ambavyo Wairania wanapanga.
This time it will be unbearable. Thousands and thousands of missiles they want to fire towards Israel.
Wakati huu
that they will fire.
Wakati huu itakuwa ya kutoaminika kabisa maelfu juu ya maelfu ya makombora ambayo watalipua kuelekea Israeli.
It was unbearable.
Ilikuwa kutovumilika kabisa.
And then a lot of aircrafts, the Lord drew my attention to the aircrafts. A lot of aircrafts headed there, so many.
Alafu ndege wengi kabisa wakielekea huko. Bwana alifanya nilenge kwa hao ndege wengi kabisa ambao walikuwa wanaelekea huko.
Again, let me just put it because I know the Swahili translation has an issue. I saw them headed there, a lot of aircrafts.
Niliona ndege nyingi kabisa zikielekea huko.
The earth right now is sitting on the verge of a major, major war.
Dunia sasa hivi limeketi katika ukingo wa vita vikali sana.
Of a very serious war.
Ya vita vya kumaanisha kabisa.
That might escalate.
Ambavyo vinaweza kuongezeka.
It will involve Israel.
Itahusisha Israeli.
And in that war, Israel might use nuclear weapons.
Na katika vita hivyo, wenda Israeli watumie vifaa vya kinuklia.
It is going to be a serious war the earth has not seen.
Vinaenda kwa vita vya kumaanisha kabisa ambavyo dunia haijawahi kuona.
This past night,
usiku huu uliopita,
the Lord again took me to Israel.
Bwana tena alinipeleka Israeli.
And then I stood there and I saw, as the watchman of Israel, I saw from afar the missiles coming and there are thousands plus a lot of aircrafts coming to strike.
Halafu kama mlinzi nilisimama pale na nikaona makombora mengi kabisa pamoja na ndege nyingi kabisa zikija kulipua.
To attack Israel.
Ili kushambulia Israeli.
And Israel must win that war.
Na Israeli lazima washinde hivyo vita.
And in that dream,
na katika hiyo ndoto,
I took my position.
Nilichukua sehemu yangu.
And I declared,
na nikamrisha,
before the Lord,
mbele za Bwana,
that Israel must win this war.
Ya kwamba lazima Israeli washinde hivi vita.
So there is going to be a battle, but Israel must win.
Kwa hivyo kunaenda kuwepo na vita, lakini Israeli lazima washinde.
Because the Lord has declared.
Kwa sababu Bwana ametangaza.
Thank you.
Asanteni.